okuleka ebbali abateesobola wamu n'abantu ab'enkizo eri obuweereza obukulu obw'ebyobulamu kiri mu kutaataaganya nate kaweefube waatuuse ow'okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya ekirwadde ky'akafuba oba TB n'omusujja gw'ensiri mu ggwanga lya Uganda okusinziira kwa lipoota empya eyafulumiziddwa akakiiko ka Equal Opportunities Commission ng'ayanjula lipoota eno olunaku lwajjo ku Imperial Royal Hotel e Kampala ow'ebyenjigiriza omukulu w'akakiiko kano Petua Babirye Isabirye yagambye nti enjawulo oba obutenkanya mu bantu wamu n'obusosoze bigenda mu maaso n'okulemesa abo abali mu kabi akamaanyi ddala okufuna obujjanjabi. Alipoota eno esosowazizza nnyo abantu ab'enkizo abasingayo okukosebwa emiziziko gino nga badreba b'ebimotoka ebinene banneekulira jange abaliko obulemu wamu n'abakadde n'abalanga abo abamu ku bano balemererwa nate okufuna obuweereza bw'ebyobulamu obulungi ddala. Isabirye yagambye nti ebyazuuliddwa mu alipoota eno okuva mu zi districts ng'eya Kasese ne Bushenyi biraga nti obusosoze naddala okuva mu basawo abamu bwonoonye obwesigwa eri mu nkola y'ebyobulamu n'okulemesa nate abantu okufuna n'okusigala nga bali ku bujjanjabi obwetaagibwa. Anoolwekyo akakiiko kano kasabye wabeewo nate okusomesebwa kw'abasawo ku by'okulwanyisa obusosoze obukolebwa ku bantu ab'enjawulo. Ofisa wa Uganda Prisons yeekukuma nate oluvannyuma lw'okutta bakama be mu district ye Kiboga asindikiddwa ku alimanda ng'ennaku z'omwezi abiri mu ssatu mu mwezi ogwokubiri Moses Anguyo agambibwa okuba nga nate yatirimbula amyuka ofisa w'ekkomera lya Kiboga Catherine Hope ne Bright Achuri wamu ne Sara Yeba.